haro studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim jorato bugu jandiga fandu halla mamadou samasego jamjal sakra hiribe yimbele hewbe holiti mettimabe fewde kurita hordudo o benno hornado o pelle politikobe koy nande mun en benno holti mbide anam bemba bangal odo kabaru o yimbele ben hultama dum wiide yimbe mobbe lanmi hewbe naati e juude lam o sabe jibbu ben kabar sodugol kanki kaborde habitibe ana e mabbe chef d'état major kiddo larmi ben Moussa Mbemba Keita kawrutal ladido bal festival banamba fuddi kenyen le nukku o yimbele hewbe urube bamako e le nukkuji goddi leddi di natuno dingun sembe ko baro amen ande kikide alal bari sappo jettime 2022 bismillah sakrabe bangal hibul lamu ben hosingol wadade gol balew kewde politinkobe halnan en memi hala mudun dido wattuji di jogabe mabbe holliti metta masane kaabe jeli yo golleji ben landal wotiji di njawne hono ben hornibe haybobe hakkeji to monta en be dum holliti en natidi ni kabar mudun ben natidi ni kabar jogola be do cikitabe gollude odo golle o Moussa Mallis ko wonko be ndeke na fo sangu alcisse
Ler ngay seeda tiagal hala hipitigol lamu kornangol gol hebal lawol parti adema PSG kanyuka joti sanni imma daraji di kapiti tobe kuma ni be ndena gol leedi ndi waddi so haddi dum parti yelema o kanyidu suuda e fee mette mudum fewde hipitigol lamu gol hebal lawol kornangol leendi hore be mbi dum ana waawi latade sababu beedude tiddala banga rafi ndenaagu kay lamorde leedi ni fa hande mi keddeto le dati himbel ngado be politique fedde entretien et cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussi kany ko holiti wiide tewtude nangude lamu o wajibi wawa fey latare dabere mawdo hontondirde malinkobe dum wawa du wadude jaay nangondirgol hakkune yimbe do e tawede mudum fu fedde de do ka anarda kanankobe leendi wada ko wayi fu yalla leendi ana warta e wisariya gouvernement lamu hakkunde o holiti wiide won yimbelle ngabbe o do golle nangabe won wobbe gondube tewtede faham pelle kuma ni be tewtude hakkeji bibbe adama en ka ana narda lamu leedi ni teddina hakkeji be do yimbelle Ebe njidi kabaru o yoppe juude lamu sariya leedi ni fed andirtene conseil national de transition kanyuka holiti wiide ana wondi e horejo lamu hakkundere o e gouvernement o kanye kabitidobe kuma ni be ndenaagu leedi ni
dunke sare hebe holti wiide ben kudeta li mali odo wattu o men mo ina fe leedi ndi kadon be holti wiide ciktabe guldo dum be so nangama na hon totte na han totede yimbe sariya kam dum woni holti men kanko maître Amadou Thiawlin Jara woni dum Moussa Mallis ko kay da fo sangu alcisse
kanan ko be lamu hakkunde o jeyi daranaade gollirde fu gonɗi de leydi ebe kani hunchande hoore neddaaku kany ko nande mudum lamu hakkunde o won dati de jokki batu modo pawinodo do heedintingol leydi o hokkibe lawol mudum so won imma daraji gadaadi bangal hippitigol lamu na do tewtude darnde golle ko be gondi wadde ko wajibe jud mabbe mi gada ko be bayi fu yalla be darna dum tewtude hippitide lamu ana bayi famirade dati fa heewi yimbe nanga be hembe fu e juuda sariya leydi haani yoppede lamu jukkitido imma daraji mabbe di won yimbele nangabe lamu o kanu lati fu tawta andure hodun sabi so be gadi odo golle hodo wonno anniya mabbe so be tilike dum fu so be neltire yare juude yimbele cerotobe le lindi
sagra mo toto haklaj mo dukka baro yam bangam bem am facebook ko twitter General Moussa Mbemba Keita mbiyen officien hewbe naati juude sareya leedi Mali yug bangal mbiyen jibbu ngada do e le mbiyen sodugul ka kaborde larmi Mali denno rogul gul jamiri dun woni horojo transition of kanko Adama Amadou Haydar ko be ne ke da fesan LCC
kanko General Moussa Mbemba Keita ministre kiddo kumando do nenagule leendi le lamu ibeka o kana sikita wida yana hakkune yimbelle nyambe kalsimo soldats en hanno sonnirede kaborde kanko e wobbe jogibe darne mawnde le armée leedi ndi mo general Mustafa Drabo horejo kiddo kunchanono hore kaki kaborde soldats en essence ko be nawtorto fa mobilage dibe natale mudun so men jaha o do sariya bamano le hitane 2015 fa sonna armée leedi ni kaki kaborde milliards ujunere teme ide chapantati sefa ite hore leedi ni ilane pelle bale société civile kan parti politique en nartino lugagol wade faandi do jawdi to nati ande bureau vérificateur général o hore ne holitino wiide won yurku yurku ngaji matadi le golle jawdi ndi le wi kabaruji di yimbel kunchanobe kebele leedi ni be golle mu en woni adude essence chaudude kaborde soldats en kanyu en du pôle économique le leedi ni noddi dum fa hedo ko andani hen michintinde tan wiide gol do lugagol ana wondi wadde le dati imma daraji bangal hakure yurku yurku le leedi ni sabi imma daraji bangal hakure yurku yurku le leedi ni kanan kobe hibbe fa heefu ana juude ana heba lebbi jon do woni kanko Mamadou Camara ministre kiddo kuma nodo yottinde kabaruji ware filisi sogo ministre kiddo kuma nodo kebe
den bamako do li rayda kay nokuji kewdi lumuji din yuguji an yirwi sane buru fuf sak di rewbe be mbenna buru jiddi be sabbe hulti wide dido mbenna ku ele majji na wudi mbenna yugaji mujidi sane denno kanko lalaysa walata infa dornu to ko do ko ben ke de façon mi alsisi
Sakibe, ana sagisan.
Nuku raida bamuko ngonden. Yimbe le hewbe na gondi ewtade sakuji yugyugu. Ewi njeyobe choggu sakuji di nabili e choggu balngaji di. Do hakunde temre nay e unyere e temre juy.
Balube nyongo yonga balli. Mide bamira di yimbe le chottobe anguru faahi. Choggu bal goto fu hakone. Uinay jeddi. Yaade uinay noga e sefa woni. Kum kebata henka hewa. Mimi njeyo e detay. E juude gurusis embe bamiramni. Lumo midinto. So mi wara mi sotto. Chogguji di ana serti. Sabi so ko mo iko tawti da sanne cogu mo wona bama teme nay sefa yaade teme jeego so angur bama tan ana tiidi seeda ka nga min jaha min jeeya do e detail client en be ka ngano ngarobe honon arande
madam sawadugo yu goto e sodobe holti wiide dido sakuji di na yafi e di moji dun sanne
min ka saking aji yode yugu ngai ini burani kan sabi idi boya idi moji du sa funde saking ngai chotite le magasin aji so ngonga ole nyalomo hande o ka e di tiidi mi anda so dun sawi tiddal gondo e lindi ono na so tawi tiddal gondo adnar Allah ndu fu ono
kanon njeba yogabe kay na mimsiti e ko client be na tanni ko de dido wattuji di dum fu fetawde Mohamed Fadiga grossisto lumo be ndakura cultivide kebal wo hen jati
bon moi je donne
bido hokka dun e angoro ide iura leede Allemagne Italy fa to shin mi de jogi do client en fa hewi misali won europe araida won europe wurukur kan ko nande mudum mi de wawi hebude nyaloma fu hakone uinay sapo uinay debe fayoto unay malhamere
moni be kawar mudum be nguitike kuteji tialaji joni di do lumango yila mabbe yu dejere hewte livruji do men kabaru men tira imadraji runda afrika kanye dun e yimbe leke alebe hebe darjalle adnaru du e kanye tali e jante livruji naydi kanko bindowo dawda tikete holiti jamarande chakte yonterande yo bangal kawrtal rentre literaire ndarno wonko hanni Moussa Mali stoko kedan fashion alcise
on dit souvent que l'afrique est
ana wi'e saatu afrique yimbe le mudun ana heewi sanne rewbe afrique sukabe mu endu ana heewi afrique ana moni chili tati e fetchere wurde leedi tawi leydi ende yimbe mudum ana buri yimbe le fu gombe afrique sa hawruntini hewde miloji temdere adnaru allandu fu e leydi goton le leydi afrique mo yimbe balebe ono ono e mi gommi le mudum antirtedo nameri mo yimbe le gombe le leydi afrique no dirta nari bari hala leydi hala mudum ana hala he dubi fade kanko nabila isa finude le odo livre ko buri tal tal teme tate debe hala mudum woni ko hala le de tal tal de on garan yide le he hudu leydi afrique jogiri sembe bangal dina hunde fu ana wada yalla yimbel gombele leede afrique de kany enka mila wala fu ko wawi
sous-estime
kanyen fuddi yambere dum festival dido bal to bonamba ton ben yimbe le hebe urbe bamako en kooji goddi natton denno gal gal do kawrtal hakunde sappo jeddi yaade sappo jeena me do ben sisli hikka woni kabaru ben huncagol hore puccu e le ben nokuji amen gal do kawrtal dun latke sababu ben kumngaji jeena e sekli fuf tawe ton fanda modu woni e wi kambe landi be hotokol jam e dawral khalifa goita on nolod amen to balamba ko hebe ne kete fosango alcc sita sitibe
Subagol Sicile Odo Festival wana non tan wadira le wi landin be kawtangal pucci ana jogi darne mawnde le fina tawa banambado be mi kuleji fahi fu ana landina le hejongo se ko tunkara woni lami do festival culturel banambato
e kenay sigi hukum mum kono anka siko na ngaddo ko
me wadan de yembere nyalama hollitita adunya fina tawa amen lamu banambado to nato sabe hokkude darje mawdo e fina tawa amen e yembereji mum ko faabata amen menedimo hollitita fina tawa amen le yembere handen me kalan kabaruji dewga sariyaji modon do lawal dina kan e do lawal fina tawa ko pour heewde fu aranno dimaade fu ko sorte lam banamat o sorte do sabe handen le yembere hannere me waddi dimaade mi hollitita yimbe men kallama wi dimaade antone fasifaji sappo didi meden dum e famintina sugabe en kan yimbe keddibe di sifaji dimaade sappo didi kalaade
yimbel ka uri tatteji di fu le commune ngaji banamba warde hawrde o do festival watto e jure commune fu hollitidde ko woni ko teddi sanne bangal fina tawa le nokumudo dum woni ko waddi sulakaabe urbe le commune madina ko ta jara woni hore jumabe o wihi o wilti ke tawede odo festival
in jarani me welti ke leede yembere sanne dum woni go amen warde hono de yembere me anda ka sanne to yimbe ko heewi gaadu ana nato sabe men ndu fina tawa amen ante le adunyo di kaki pijirri ana jiale fina tawa amen ko wa natar sabe du hokkude darje mawdo fina tawa amen wadde kawral e dejere
landin be ngal do kawrtal ka hunde ci wiide ana anni yawtade kulleji fa heewi le yambereji ngarodi yalla na heba huntande hore fina tawa bana mbadu woni ko kanko kalifa goyta o heba ni studio tamani bana mbatu
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe mbiyana bangal kabaru yamen kiri duuji to kaytun hultama wiide me kenyen sapo jetti me musel en 15 octobre puddi mutere golle e wiide mbiyana syndicat o yusabi yebare lamu o huncande hore himbeji mabbe hono nyamade mabbe 2019 hono nyamade 2019 2020 academique kay ekita ndena soni dum biltama be buttane jande e wi mabbe to banama ton hultama wiide mbiyen kenyen sapo jetti lewru me solo sabe mbiyen gonbe ton be irti mbiyen de bombore de cikitabe jadinkobe iri du dartol hakunde uli ni e kibba mbiyen na guddirdo banamba kiloji noga hefti be hulti wiide o do mbiyen hono dedo bomboje irade de na kewi le circle banamba e be darra jamarande fa hande wadi taka munya bangal mudum sakara mbiyen na timina kabaru to masino do hulta wiide mbiyen na kambe demobe e marobe dabaji be mbiyen hawruti nyande sappo e jeddulon ben denno yo fawre do mbiyen na starti fuddugol dawul dabaji di ndan wadi yeso serusiji kewdi men ardibe dinaji ko nane mudum denno be hawru hen wiide nyande sappo yude sappo e joyi hakunde sappo e joyi chabantade juin golla fuddan wirfugo gollu sappo e jam sappo e janvier 2023 fana mudo wi landi be yo hewtugal jam e dawral le nokko denno landidi dun woni merci wonji merci corp sagra on tumi takabor jam hande mi ton daw sari fu mutado be bamal amen 3w.youtamani.org madno don viamo 3720 do sede yotre meden magazine sido tamani yotre meden magazine hada jul tuti dalla mbiyan cogu bijje nan yo hakunde wunyaaji didi e temre jetti wunyaaji nay nokuji jogaji kanko julet kulbal mum kebane kay fasango mi mbiyan kena fasango mi sitasidi yo ankire jom
Abubakar Ba horejo fedde moniɓe dabaji e tew holti wiide ka ɗo tiɗalla biƴƴe ɗe yo saabi nungu o fewali
le hitaani hikkaare kammu toɓe sanne nokkuji heewde ɗongu naati saabe ñamiri dabaji heɓaaka won yogaɓe ko longi heɓde jaati biƴƴe hokka dabaji mumen mais wullitge usine moƴƴino biƴƴe ɗen yo allah ɓe hokka amen ko yahata tonngaji temdere e debe nga fa hannde men longi heewde ɗum hannde tonne gooto ana cotte fa ujunaji capanɗe jeegon bamako ɗo
to yoroso toon cogu biƴƴe ɓeydorki ujunere e temeɗe joyi sefa ndenno maroɓe dabaji gomɓe tun ɓe holti wiide saabi muɗum ɓe jittiraka yewide dabaji mabɓe juuɗe buseɓeɓe e batala honno holliti kanko Abdoulaye Gouta goto e fedde kumaniɓe golle dabaji e tew to yoroso toon
cakuru biƴƴe goto ana cotte fa ujunere e temeɗe jetti hunde ko cottetan aran ujunere e temeɗe tati keeñe mi longi jaati yiide biƴƴe ɗen e gueɗe ɗan wala haala mi sooda ɗum a won kalsi ga dabaji ma ana wata e weelo mi woni gueɗe ɗan goto monne muɗum joyi wati keeñe saabe weelo ana ɓuuri balɗe hannden mine faabo nayyi longuɗe to weelo on mi imminadi
ga sababu ke kogoy
noona ko noon ɗum to wuddu leydi ndi to motti e bañagara cakuru kiloji capanɗe nayyi biƴƴe yo hakkunde uñaji ɗiɗi e temeɗe jetti e uñaji tati cakuru 50 kilo alkamadunu yo uñaji tati 100 kilo duumo maaro yo uñere e temeɗe nayyi sefa maroɓe dabaji yogaɓe bañagara wolti wiide soni wala ko dawra hewɓe gottan golle margal dabaji
biƴƴe nayyi ɗin tiɗi fa ɓetti haalede meɗa kaaja marde dabaji ɗi ga tiɗala biƴƴe ɗen ana torre amen hannden laffi deƴerne mais wala fenɗeɗo goto tacco huuɗo li ladde wadna amen biƴƴe ɗen tan mi wurnirta dabaji ɗi so a ƴewi nayyi maɗi wi ana han suude hono cakuji ɗiɗi ma yaada cakuji sappo a tawan hunde fe allah ko heɓata
on ɗon wiide e lesal leydi ndi ɓuuri foof to tumbutu toon cakuru kiloji capanɗe nayyi biƴƴe yo uñaji ɗiɗi e temeɗe ɗiɗi tawene uñere temeɗe joyi ma uñere temeɗe jeegon ɗum wonno nden cakuru 100 kilo duumo gawri yo uñere e temeɗe ɗiɗi fadde kaɗo ti allah heɓene dabare kamɓe maroɓe dabaji ɓe jettiraka dumde tafo